were ihe atụrụ anya ga-adị n'ime ya.
Baptism soaked with baptizo filled with
ima ka eji chila akwa wie n'ime mmiri. Every part of that garment is filled, soaked with the element for which one was baptized. Nehemiah, for example. I'm going to baptize this new handkerchief now. Buftebe. Dry. Under baptismal context.
Soaked. Is now soaked.
Ihe anyị bịara ime bụ ihe mmụọ. How I wish you will follow every part of it. Listen. Somebody can be baptized in an occult way. It is not only the Christians who do baptism. In the occult world, they baptize their candidates too. Baptism is a sacrament of initiation. One is initiated into something. Gene baptism. Baptism is a sacrament. Nke na-awụchapụ anyị nje kele ụwa. Mmanyị ndị otu Kristi na ụmụ nke Chukwu otu. So ị nọ n'otu. Ndị nọ n'otu. Ndị otu. So ị nọ n'otu. Mana otu gị bụ otu nzukọ. Nzukọ Kristi. Amen. Ọ na-awụchapụ nje kere ụwa. Jizọs bụ nje kere ụwa. Jizọs bụ nje kere ụwa. Yes or no? Alio dichint. Some are saying yes, some are saying no. Etino egi na no here. Happy we the freedom igwe here sorry. Jesus, ọ bụ na a ga-eme baptism, maka baptism na awụchapụ njọ ekele ụwa. So wee mee Jesus baptism. Jesus, ọ na o buru njọ ekele ụwa. I want to provoke your minds. This is a serious theological question. Jesus obunje kere ụwa. Jesus obunje kere ụwa. Amen. These are thought-provoking questions. Jesus had no
original sin. Amen. He was baptized to fulfill all righteousness. Amen. Amen. In Maraca, Neport, Oyega Ferre, Echeke, Macande Madi, where you keep a bonani book of cane. Oyega Ferre, Echeke, a mamma book of cane. It may not be the best analogy, but let me use a likelier one. Pope, we got a 10 airport. Oya bona mana pope, I'm a bonata cocaine. Mani, oh, we got you wound, Dacha. Now get many things and I hear you to her. I say, I got fed. Mana me, oh, yeah, I got be do drug baron in hall. I am a mess, Zanzam. Ndachi so test here. About the same type of checking. Hamere boy ahun no. Kan eme be pope no. Nke pope bo to fulfill all righteousness. Amen. Yem na chekwa ge bo. Jesus e bro njob na. He has no original sin. Baptism washes away original sin. But that is not only what baptism does. Baptism makes us children of God. Jesus is already a child of God. Amen. Makes one a member of the Christian or Catholic fold, a Christian fold. But Jesus is the Christ. So we are initiated into Christ. So ipso facto, imperatively, Jesus has no need for baptism. So logically, one can ask, why then was Jesus baptized? Was it necessary for Jesus to be baptized? Yes, but why? If he was not baptized, what will happen to him? Because some aging meeting among some way mothers, so you want to tell me that if Jesus was not baptized, he would not go to heaven? Oh yeah, we're going to any age. Oh, shimili kabu. Oh, dogu aganaga. Oh yeah, we you ya wuwa. Oh, my baptism, oh, my baptism. Oh, yeah, Nigwe, why I kick it in Nigwe? Them. Kick when you hear Jimmy, we baptism. Can you hear Jimmy and Blue Walker Mothers? We name me. Mobble not the imba. Now give me baptism. I'm baptism by immersion for that reason. The cabros in Ghana, quarrel meeting, at here, I baptize young, Nafana, Nawana, Monsa, and I told you I can meet at him to Maka. We are gradually cheapening the power of the sacraments. The symbolism of what we do is gradually waning, losing the efficacy. The efficacy. If one say what I mean, you get other guy, you may want to hear now, but I toss and go better. Mama geji ake gwa father tacha kwe obere mmiri in the name of modernism. When Jesus, a whole Jesus, gaba na mmiri itu waim. Kedizi maka mwana ge. Kedu de baptism emera yeme. It's true that water is water, whether sprinkled or immersed. Water is water. Mani hai na achi kuta abo, Jesu baptism nko mere. When you see baptism, on a watch upon Joe, Uronjo, Mamma Bronjo, Ebus or Dorfo, Mamma, son, to Pokikewa, that the womb was immaculate. Not just because she was a virgin, Mary was not the only virgin in her time. Even in their own time, Every woman before you marry, you must be a virgin. You serve, not a must. Maganambo sega anudi. Iku ni begini nega ano na kukuru nuno bagina digi okirikiri. Acheta oma cha for chana taka afeni sister. Wosana bed. Papa, mama, iku ni begini anoro na kukuru na ne chuno na abo. Unu naba na bed. No gain can marry her. So I hear Kuku, why you virgin or better hona you? Hana Bonacha no cha kunite, and a moment ana each pawa. Then I win ye dinner in his. I bachelor aqua, and then I'm not chopataria. I forgot Bara Jurunia. So you won't hold the American case in Ebuha virgin, and I have quite an alcohol, so hona you want it, in money, otherwise. Afrana na obara apataro evulo okute subo geba o were ndoro ha bi subu ndi dotu a so no mena na ndi ju ana ha nu ihe dotu ah otherwise adupu gi na akuko no welo okute subo ge gopori. So Mary was not the only virgin that time, but one can be a virgin but not pure. One can be a virgin but not holy. So Mary was a virgin and immaculate, undefiled, pure, holy, sanctified, consecrated. Otegori, tupa amori mamea, enigwe bidogodo afo mamea nso, afo Joachim na Anne, akwadogo ha maka emuto nya, unworo alakulu njo, akpọrọ afa nọ na agbụrụ a iji kwado odogwu a ga-amụpụta. Sorry, I'm going deeper into the explanation of baptism and the conception and purity of Jesus. The emphasis is on the baptism of favor. Mgbe na-agwa gị na Jesu enwere need as of himself to be baptized, but to fulfill all righteousness. Because of the type of ministry he came to perform. Because of the type of people he wants to minister to. Jesus ought to be baptized. And above all, by representation. Jesus became man. Amen. Divinity was humanized. So that humanity will be divinized. By the fact of Jesus' baptism, he was dragging the whole humanity into River Jordan. Are you following me? This is my own exegetical interpretation of this. Jesus was carrying the whole humanity. The whole humanity into the pool of Jordan. Ndo duba baptism a bo mamwa magenwa ma papa mha ndi na ochie aro a oketere na aro Adam ko duba na Jordan ka ga won mmiri. And it's a special baptism. One can then ask philosophically or theologically, if he was then baptized for humanity, is there any need again for us to be baptized? Yes. Amam ni hedu nu mbabu na amsi bebebere. Yende ani nebo. Akwa da jua ka aga na ajuma di jugide opota. Ome theology. We degree. Ya amna ajueba. Ajue. Theological questions. Jesus baptism. Amen. Jesus we buy no shimiri ime baptism. Oh you do what they buy. Oh well, I'm fatty church. Oh, you buy any me miria. Oh, funi me have a Camillus. Asking oh, funi me have Camillus. Kedafaza. Anthony.
Kedafa's old. David. Joseph. Kajetan. Evangeline. Eunice. Larita. John. Matthew. Pascal. Yeah? Mavis. What's your own name? Eso Iso Isonando Jafabano Rimiri Jotan. Tupu amogi imanizo anukuno Rimiri Jotan in Jesus. Amen. Ebera ibari beta abo ni sindini ne Jafabano Rimiri Jotan. Jesu barana miri abauko. Keme ya baptism makamu wanagewa. Amen. Amen. Oya neji sacha bo mu wana genwa. Aburu gi na aburu m. Obodo gi na obodo m. Akalaka gi na akalaka m. Your destiny and my destiny. Ought to be baptized. Your future and my future. Your vocation and my vocation. Your profession and my profession. Your significance and my symbolism. Everything about my beingness. Everything about my substance quarterly. All of them are to be baptized in Jordan. Immediately after the death of Moses, the Israelites gathered around Joshua. They asked Joshua, the man of God, "Now, Moses, our leader is no more. Who will lead us? Whatever you tell us to do, we shall do. But lead us." Biadubai. Moses do hagafe orimiru here, Red Sea. Amen. Okay, han agafe orimiru here. There was a special type of baptism. They pass through. Umwa hanaga negu orimiri Jordan kono chiloza. Oyege do aiga fe orimiri Jordan. Because our Christian lives have to do with water. The history of salvation has a lot to do with water. Aqua. Amen. Joshua webeche berenati kirenaka chineke. Oh yeah, we were called Dome Israel, so they were all sanctified. They were all consecrated. Ndane Berugu, Ebehugu. Ndi mere mehe, abaraham mehe, doha sa. Oh yeah, when I quadro maganga fiori mire. E welutenak kori miri, Jordan. Ebano me Jesus miri chuku. E wesenando kachuku, gebul ark of the covenant. Hage you wemu da watcha. We bulu ak were baye ni mo rimiri ke gwen ka geje gafe no shimi bute nuku ak a journey of faith. Amen. 1 John 5:4 we read today says the victory we have over the world is our faith. Mmeri ayi were na ebu wa na obugini okukwe nda we bulu ak ndu ko chukwu we kwo na obara we bulu ak of the covenant we na aga na Jordan oshimiri. Oge happened there, but Akubuzo, Buloja, Blabo, Nagako Rimiri Jordan. Kekweka Gesiga Fenuko Rimiria, Nguanguan Azoku, Ndibu Aken Azoku Rimiria, Urminigo put a cool attention. Home Israel, where Sina Chineke Moses, so kwa Joshua, Joshua Dubai. I shall know Yendu, I shall undindu. Gadeka Moses, Gadeka Joshua. Ndeka agwanye, kage siwe me. Ihene ukwere omume. Ukwere omume. Eba anaha agaga. Agaya. Orimirago okute. It can still happen in our time. And they passed through Jordan. This is the Jordan where Jesus went to be baptized. Where by any men miria. Ewe mecha baptism. Jesus, we say na Mary. We put her. Amen. Because the baptism compared him to be filled with water. Aruya ni ine isi akwa ya miri miri. We say na Mary, we put her. I have a message to convey about Jesus coming out of the water. Amen. Are you ready to come out of the water? Many people remain in the water even after their baptism.
Your place of baptism is not the place of your ministry. Your place of baptism may not be the place of your destiny. Your place of baptism may not be the place of your action, of your vision, of your blessing. This is a starting point. What we call terminus ad quo. Doesn't spare your terminus ad quem. Emeche ya baptism na mmiri ahụ, si na mmiri wee megine. Wee pụta. That is stage one. N'akụkụ mmiri ka ọ nọzi, Mark wee sio, o wee banye n'ekpere. Metụ nwanne gị aka sị, banye n'ekpere. Emechego gị baptizim, banyezie n'ekpere. Ike ekpere dịkwa gị. Metụ mmadụ 20 aka na-agwa ha, ike ekpere dịkwa gị, banye n'ekpere. Sị, banye n'ekpere. Banye n'ekpere. After the baptism, what next? Prayer. Banye n'ekpere. What follows? Prayer. Nna, banye n'ekpere. Banye n'ekpere. Asị gị, banye n'ekpere. Sister, banye n'ekpere. Brother, banye n'ekpere. Kunye ya mmadụ ọrụ ekpere, sị, banye n'ekpere. Banye n'ekpere. Asị gị, banyezie n'ekpere. Banye n'ekpere. Asị gị, banye n'ekpere. Banye n'ekpere. Banyezie n'ekpere. Are you ready to pray? Gị banye n'ekpere. Banye n'ekpere. N'aha Jesus. Nye m aka ekpere gị. Ndị kwere na ha ga-abanye n'ekpere, aka ekpere gị. There is no situation the force of prayer cannot change. The world is now hungry and thirsty. The hunger and the thirst are a resultant effect of the yearning for men and women of prayers. Where are the prayers? Almost all of us here are baptized, but all of us are not engaged in prayers. Whether infant baptism or adult baptism, if Jesus was baptized, everybody should be baptized. I don't care the church you attend. What Jesus did, I can do, and I should participate. Amen. Ekpere ka a na-ayọzi ndị ga-aba n'ọrụ ekpere. E nwere ọnọdụ ị nọ na ya ugbu a, ike ekpere ama ntụgharịwo. Onye ekpere bụ dike. Onye ekpere bụ onye eze. Onye ekpere bụ onye na-achị. Amaghị otu ọnọdụ dịrị ya ugbu a, o mesie, onye ekpere bụ onye mmeri. Onye ekpere ihere anaghị eme ya n'ọgbọ. Sa gọzie m aka ekpere gị. Jesus came out of the water and was engaged on a hot prayer. Aka ekpere adị n'ikuku. Ebube si n'aka ya na-apụ. People were there. He was not ashamed of the people around. Some of us will say, let people go in the private, in the night, with them pray, and by night you will sleep off. Jesus never procrastinated. Jesus never wasted time. My friend Triassi will say he ate the frog. Jesus ate the frog, killing everything about procrastination. Ihe ga-eme tata isi ka olu echi. Ihe ga-eme n'ụtụtụ isi n'abalị. First na ị ga-eme kịta isi nwanne echi ka ị mezie ya. Mgbe ahụ ka gịnị ga-eme? Ọ na-elu nwanne echi ahụ, ekwensa sị gị next week. Ọ na-elu next week, ọ sị gị hapụzi ya na February. Now is the best time to pray. I say now, because you are ministering on the power of favor, baptism of favor. Somebody must be soaked externally and internally, extrinsically and intrinsically soaked. Arugini neju with whatever element you are baptized with. If in the occult you are baptized, you will be initiated into their practices.
You'll be initiated into their type of negative black powers. You'll be initiated into their fortune-telling exercises, into their ouija-board me romantic displays. You'll be initiated into their orgasm and whatever type of satanic display they perform. If you are initiated into the occult, if you are not careful, they will blend you with the spirit of your old grandfather and call it reincarnation. Baptism I bear imebu emume ohuru eja sacha mmadu emume nwucha ta enigwe bear nwucha mmadu and onye chineke wuchara awucha na ya. Is your baptism, if you are involved in your cult and you are to be baptized, they will baptize you with their own elements. You will be soaked with their various elements. If you are involved in witchcraft cult, you automatically be made a witch or a wizard. You'll be taught how to fly and how to move, how to perform astral projection, how to go out and come in and suck blood. You'll be taught that. Your mouth will be sharpened to be sucking blood. You can be given new fingers you'll be putting on when you begin to attack people. You'll be taught how to turn into a lizard and into wall geckos. You can be taught how to turn into a vulture, but woe betide you if you turn into anything and attack a man of God under anointing. You remain that vulture for life. Or a wall gecko, aguno. You are aguno, be tamachuku. Blood of Jesus in Kitokuru. Igolaguno. Bariwazi as aguno. Na ya de doronuz. Mana ebe wa chukwano. Ibalaguno na riare na war. Holy Ghost fire. This is our baptism. Full initiation. Christian initiation. If you are not yet initiated, get ready to be initiated. No, it's not a cult. It's a family. This is a community. What Yerere calls Ojamanism. This is our koinonia. Where we share the ecclesia. Otu nzuko. Obako umuchuku. Otu ndi enigwe. Biali jenuwa. Kane memu midube tegini ha. Stena miriana ukwa sage. Oye na ukwa sage mire weku oku. Na baptize gi. Na hana. Na mwa. Na monso. Baptism age eji denjo ekelo wa wuchapu. Owo ya abona neba. Kana akakiko hende amboro ya ne meya. Iye papa 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 gimetere. We are renewing your baptismal power. Not only your baptismal promises, your baptismal power. What you are doing today is renewal of what the church has done in you. The mother church has celebrated you and you have become a celebrity. And today, the church wants to know whether you are still who the church made you to be the day you were baptized. And immediately after your baptism with water, remember before then, you were anointed with the oil of catechumen. That oil is the oil of exorcism. When you are anointed with oil of exorcism in the heart, oh, where mana de tenobi, mana bo manage achuajomo, ajomo bona osinaboro, ebo so kwariasi. Now what I can hear do ebe na baptism? Ete de ne mana nobi, be we say ebe na ajomo ha waloso. Mana where is your nesi? Mana catechumen. Oh, mana ketere no biga. Obi madiga buzo bi diocha. Etere mana no biga. Obi aga buzo bi ne chezibu chiche. Obi huna yo obi amara. Edoro ya nsa ma kebo obi bi nke mansa. O mechezi anwozi agi mmiri. O wezire mana oza na etenisi. Manu chrism. Oil of chrism. Obo mana ka eji echi ndi fada. Echiche mmadu fada ete ya mana anaka. O ga bi ho bu na ogoziri. Chineke agozie ya. Ihe o kachi na obi to aka si no ihe amande. Chineke abo ya ho onu. O manu aka na ete umu aka na opu n'isi. Ofu mana eji te fada na aka ka na ete nwa takiri na isi. But different words, the form are different, but the matter is the same. So this is our sacramental theology. Mmanu aketere n'isi gị. Mmanu a bụ mmanu eji eme mmadụ ụkọchukwu onye nchụaja. Ọ ga-abụ ụkọchukwu mesie ugbu a sị, "Rọbanụ unu ụmụnne na ụmụnna ka aja mụ na unu na-achụ. Pray, brethren, that the sacrifice." Amen. Our sacrifice shall be acceptable to the Lord Almighty. Our sacrifice, not my sacrifice, not the priest sacrifice. All of us become priests. First Peter calls it Abura Hota Hota. Ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ. Ndị Chineke matara onwe ya. Amen. Ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze. Ka ị na-efere Chukwu aka, gwa nwanne gị na abụ m onye nchụaja. Nọ n'ọkwa eze. Abụ m onye nchụaja. Anọ m n'ọkwa eze. Abụ m onye nchụaja. Anọ m n'ọkwa eze. Abụ m onye nchụaja. Nọrọ n'ọkwa eze. Anọrọ m n'ọkwa ụbịam. Anọrọ m n'ọkwa ụbịam. Anọ m n'ọkwa eze. Maka na abụ m onye eze. Chineke m mere m eze. How did he make you a king? Mmanụ ahụ e tere gị na-eme gị onye nchụaja. Ihe ịtọ ka ọ na-alụ. Nke ịbụọ onye amụma. Nke ịtọzi onye eze. So onye ọbụla e tere mmanụ a bụ onye nchụaja. Bụrụ onye amụma. Bụrụ onye eze. Ọ bụgodị na ikwere na ịbụ onye nchụaja, kwere na ịbụ onye amụma. Ikwere na ịbụ onye amụma, kwezi na ịbụ onye eze. Kedụ nke ịbụ? Ndị nchụaja, shout hallelujah. Ndị amụma, shout hallelujah. And let the king see and make a joyful noise to the Lord. Kings, 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 prince and princesses. Amen. Mmanụ a ketere gị, you anointed with this oil. Emume ya na baptism so. O wike mgbasa emere gị baptism etere gị mmanụ a. Ị jụọ mama gị ọfụma. Ị jụọ papa gị ọfụma. Onye amụta gị na mmiri chukwu. Ị jụọ ya metere gị mmanụ. Ọ bụ na etere gị mmanụ a, ị mee ka mmara. Ị naghị eme ka onye etere mmanụ. Onye a gị na ọgwụ ya si otu nsị ahụ gị. Ọ fọcha. Ị naghị eme ka onye tere mmanụ. That oil is the oil of joy. In Psalm 45, the Bible says, in verse 7 following, and because of his righteousness, he was anointed with the oil of joy. Oil of joy. Oil of Laetitia. Oil of gladness. Mmanụ nke ọṅụ. Ọnya bụ mmanụ e tere Jesus. Ọ bụrụ ete gị mmanụ a, ị na-eru uju. Ị marụchaa iru. There are people here who can never smile. Who will never be happy. Who will never be joyful. Then watch whether there is the oil of anointing upon that person. The priest may have made a mistake when he was anointing you. Amen. Ọbụ na mmanụ ya gwụnarụrụ ya. Ọjọọ sụ onye karịzim na-agafe n'ahịa olive oil ha ji ekpere ndị mmadụ ekpere. Were tee gị. Kedụ ụdị mmanụ e tere gị mgbasị baptizim gị? Ọ bụrụ any type of oil. No. Amen. 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 Na Christmas, a na-emekwesị emume. Bishop blessed this oil once in a year. Ndị ụkọchukwu niile na-agbara nke ha nawa na be ha. Nke a na-ete ndị ọya. Oil of infimeroru. Ụdị nke a na-abụ eteche ndị mmadụ na-asị na miracle na-eme. Nke a m na-eji na moto always. Last time I bam no park.
abasachara ụka hia m sị amagodu ndị anọ n'otu park kwa n'ọmụmụ ruo n'otu park park a moto dadị eju I started praying for had the sick what do you want that in my gun on I have by that time you be an honor knocker I started anointing them praying for favor upon them because this is the oil of favor oh manu Jason Natara come on akuku mmiri n'ekpere oburozi n'ime mmiri emechene baptism many of us find it difficult to move forward in on a class one ebe aka itoro kemgbe kemgbe ego just go to school imara on we go make about university ebe na iji n'isi gị taa bụ any stage you should be in you should move into that stage no more delay immediately after the baptism Jesus came out of the water come out of the water now amen the water has played her own role come out of the water what are you still doing there come out and begin your job some children who are in the womb refuse to come out after 9 months a child will refuse to come out what are you doing there it is time for you to come out I say come out amen never negative boy and I can say come out come out of your cocoon come out of your childish experiences you can't remain a child forever do not be afraid to be an adult come out and be mature amen amen some of us here we are initiated into a particular house somebody welcomed you into his or her house when you arrived in the city for the first time and you were made a tenant or you were tenants you remain in that room you have gotten a wife you have children now in one room with the children and your wife it's time for you as Jesus came out of the water to come out of that room come out The Bible says, forget your people and your father's house. And the king will desire your beauty. It's time to come out. Are you ready to come out? How many are ready to come out? Are you ready to come out? How many are ready to come out? Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Now watch. Jesus came out of the water as he was praying. As he was praying, heaven responded to the prayers. There was a vibration in heaven because somebody was on earth praying. Anytime you pray, something happens in heaven. Whether you see it or not, there is a satellite dish in heaven that is controlled by your prayers on earth. The remote is in your hand. So anytime you don't make use of the remote, the satellite dish will not perform. Anywhere you check, you go, okay, where am I? Jesus will begide. Ben ko bere. Him one has two tongues, ma remeik. Amara munko, si barararamata, anywhere doka. Anywhere doka. This is your year of favor. Your heaven must tear apart. Your heaven cannot close again. Oh, yeah, any gwe pochi. Makanike bena agwonagi. N'agbasa ụka taa isi nọ n'ụka abụọ banye n'ekpere mmụọ chineke sị gị banye desert don't even tell anybody prepare and go kama ịlụzi ebe ahụ ịkpọ ndị gị na ha bi na yard sị ha na-ewere ebe ije were na ị ga ha abata mgbe dị otu a amen maka na ọnwụ kpara gị aka ndị yard niile ama nzọpụtakwa gị highest abba akwa mba aga ebe ndị ezigbo mmadụ ekwu okwu ọma n'isi gị ndị iche na gị na ha dị n'amasị
ya
why do I man with the self ọ bụrụ mgbe ọ ka na-ebi ezigbo ndụ kwe n'odidi
amen
so you have no body to give you permission to worship God you have to be radical over such Jesus came out of the water he didn't ask John to join him he didn't ask the disciples to join him he alone embarked on that prayer the prayer that turned his destiny on earth into what and why he came for the prayer that made his destiny symbolic and significant the prayer that turned the whole humanity upside down the prayer that unenveloped heaven what was that prayer prayer of favor ogwa chineke na yoku that was the day Jesus was matriculated the day of his matriculation that was actually his wedding day that day osinamiri puta mbosi matriculation mbosi wedding mbosi ordination that was his ordination day Jesus we no run ebere nu omara mama mia obiara wedding obiara ordination papia obiara ordination imam bosi wedding gi mama ga biara papa ga biara ke ka ga di ke ko bi ga de ya sister mbosi profession gi mama gi na papa ga biara e bo ha na phone ha se na nga gbasara gi pia phone You cannot dance. You will not sing. You'll be filled with sorrow. Mbasi abu mbasi ordination Jesus. Owe potana kuku miriwe se bulana. Were bere beku endi endi ani ana alolo nambariwe. Beku ochigu na beku mansa. Niye mere. Ye bidu hiya jibi uwa baptism. I'm now initiated into this healing ministry. It's the sacrament of initiation, baptism. I am now baptized into prosperity. I am now baptized into suffering. I'm going to die for my people. I am now baptized into life. Even though the thief has come to kill and destroy my people, I'm now baptized into life for them. So that they shall have life and have it more abundantly. Baptism, I'm in a mebo. Come on, Nara, Umubiara. And I'm a genara, Umubiara, Umum. Come watch the home, Kawe Dendo. Abagom and Miriputa, Genara Oji, Om Iko Jabike. Ian in another one, Miri, Nabike, Abadagom Naike. Abagom and Miria Weputa, Ian in Omungame, Ejago Mere Haya. Amen. Namiri Ambar is a baptism of joy. It's a baptism of favor. It's a baptism of miracles. It's a baptism of healing. It's a baptism of signs and wonders. It's a baptism of salvation. Now I'm coming out from this baptism of life. Emumendo, kam je mere ha. Obewezi ekpere Chineke nu se nigwe ba osiara. Ya mere ma metekwara ya. Enigwe we ruo ba ka egbe igwe. Enigwe doka. Ane kiri mbara igwe ni igwe doka nduru dove we si na mbara igwe the dove came down from heaven nduru ebere na enu osisi obere na enu mmi ko obere ni isi ya oku oku the speaking dove this is my beloved son this is my beloved son In whom I am well pleased, in whom my delight is with. Mark reported that in Markian account, Mark said, that says, in whom I am well pleased. He had amazing man. In Matthew account, in Matthew chapter 1. John first said, I baptize you with water, but there is one mightier than me who is coming. I cannot untie his sandal.
He will baptize you with the Holy Ghost and fire.
Ana ekwu na John ji mmiri mee baptism. Jesus jizi ma mmiri. Ọbụladị ma ọkụ na mmụọ nsọ eme nke ya. Mana ọma nji na ọmụọ nsọ mee ma mmụọ nsọ adịrọ n'ime ya. A ka na-ekwu ya mmụọ nsọ wee land ya.
Look an account. Look said in whom I delight.
John, in John chapter 1, said in verse 32, that he who sent me told me, whomever you see the Spirit perch upon and dwelleth within is he.
Onye ọbụla ị hụrụ mmụọ nsọ bere n'isi ma guzoro n'ime ya, ọnya bụ onye ahụ na-eji ịbịanụ.
John wee sị, ahụrụ m ya wee mara witness.
John nọ na-ekiri enigwe meghe, nduru ahụ wee gbadata, enigwe meghere.
Agwara anyị na enigwe ahụ mechiziri,
enigwe meghe.
And Jesus was filled with the Holy Spirit.
That Holy Spirit now coming upon Jesus, the Holy Ghost has the oil.
He has that oil of chrism, oil of priesthood, oil of kingship, and the prophetic oil. And above all, the oil of divinity.
Mmanụ mmụọ e ji alụ ọlụ mmụọ. Mmụọ nsọ wụkwasị mmanụ a n'ahụ Jesus niile.
And Jesus was joyful. Inezi iru ya anya, ọ na-achị. His face was radiant. He was not abashed.
Iru Jesus na-agilita. Jesus was happy.
After his baptism, joy. Because he received the oil of joy. And that oil of joy is the oil of favor. In the child of God.
Amaram ihe kpata mbọsị emeche baptism nke gị luo kịta. Iru gbarụchara gị.
Iwe aṅụrị 2 minutes. Ịgbarụọ iru 1 hour.
Ịchị ọchị n'ụtụtụ.
Simit zee gị n'afternoon.
Ọ bụrụ na ihe ụwa bịa karịzịa ebube n'igwe nọ n'ime mụ na gị.
Mana Jesu mechara baptism, mmụọ nsọ bịa bere n'ime ya.
A sị gị na o bere n'isi Jesus. Bere guzoro n'ime ya.
Obere n'isi ya febukwa.
Mba, obere n'isi ya guzoro n'ime ya.
Amara mma nke gị abụ obeta ofepu.
O were ndị dịka m na-akọ, ihe bere n'isi ha bụrụ the dove. Ihe bere n'isi ha bụ pigeon.
O were ndị ọbụ ọbagwo bere n'isi ha.
O were ndị ugonọma bere n'isi ha.
O were ndị ọbụ egbe bere n'isi ha.
Ebe bere, ugo bere.
O were ndị ihe bere n'isi ha bụ udene.
Mana nnụnụ bere n'isi gị. Kedụ afa nnụnụ bere n'isi gị?
O were ndị ikwu bere n'isi ha.
Holy Ghost fire.
Ọ bụrụ na ikwu bere n'isi gị, guzoro n'ime gị.
Maybe mgbasa a mụrụ gị, e mere gị ezigbo baptism n'ụka.
Ekuru gaa na nke ndị alụsị.
You were initiated into the idol of your community.
Ị bụ nwa nwoke, a chọtara nwa nwoke aka wee mụzie gị.
Kuru gị wee gaa na anụ iwolo jee tụọrọ gị alụsị a.
Kuru gị gaa na anụ agbogwu chee gị na anụ agbogwu.
Buru gị wee gaa na amagunze tụghara gị alụsị.
And you were baptized inside that idol.
Then the spirit of that idol now possessed you.
O were ndị ọ bụ nwaanyị a sị ka eme emume a na-eme na amụrụ nwa nwaanyị.
Mama nnukwu wee bịa ọmụgọ.
Mama mụrụ papa gị wee bịa asị kunete nwa ka eme ka a na-achị eme.
Ena mana na-ejezi ụka na ihe niile bụzi agba ọhụrụ. O jiri aka eje n'iru alụsị mechie mme niile a na-eme bakwute gị na rum ebe ị nọ. Fee gị ma akwa ọkụkọ na ihe niile ahụ o mekọtachara na akwa udene.
Mebi ọ bụrụ ndị agbogwu na-asọpụrụ udene.
Ọ bụla akwa udene ori agbogwu.
Gacha n'alụsị a na-agbogwu wetazie akwa udene bịazie
na-anatara n'ọnwa a na-agbogwu
eme gị initiate into that idol.
Enwezie syncretism, a syncretistic balism in your life purposes, in your life dreams, in your life visions, in your life patterns, in your life destiny.
Alụsị nọ na ya. Nke ụka nọ na ya. Kedu nke na-achị gị?
Udene nọ n'enu. Ndụrụbịa ọ pụọ. Kedu nke na-achị gị achị? Holy Ghost.
We are doing it in our canis. The dove came upon Jesus from heaven. What came upon you came from where? From where? Who sent it? God the Father sent the dove to witness the ordination of Jesus. God the Father was there, the Holy Ghost was there. To confirm that Jesus is the delight, my beloved. Are you the delight of God? Who came to represent heaven or hell? Oye no chilanya gi mbosi o mere ekwenso zibulu ndo ti e ka je mara na mutara ha nwa ha ga ti we pa ike mbosi ogugu oge dika Judas ndi e je pa ike mbosi ogugu oge dika Herod e were ndi di chotu ah Nebukadnezar hacha ana ike heke ha bi uwa onina ni Jezebel ndi ga egbu oya amuma o were ndi na bi odu uwa ha bi do do na mbide ka ha na eme ofuma. How will you get on your channel no longer? How will you get someone as CWO? They can join any organization in the church. Also, have by a man a night. Don't worry. The end determines a lot of things. By their fruits, we shall know them. Also, have by a priestly life. Also, have by a convent, Chero and her sister. And when you have an Ababa and a Haba, okay, on a seminar in a seat of wisdom major seminary. A report came that some of our seminarians are in the Amok Cross Christian Society. Nandia Mok just put to me, Korobia, Oya na seminary, and they get cheating her father, or Gabaha by her, and they will tell her Holy Communion. Already know the nation in Kahad Hon Valid, and how by an abende father children of Foma, he will tell her Holy Communion. Hagage in a black mass, Nemumen Dosa. Hey, you get then the father, yeah, better, she pretended to do it. Then I was the leader of the charismatics in the seminary, then I declared fasting among our members. I know a fasting hour one day. Pastor, how we be? Come again, yeah, yo, yana, de, yebo, yendo, to her, and yeah, the wrong person. I brought one of my prayer warriors, Kaye, the letter. And I found that he needed their correspondence, the name, Maya. So somebody could be going in the name of a Christian, not knowing the person is initiated in the occult. Some people are initiated in mommy water cult. Where are you initiated? Are you initiated in Christ? Jida can you see what you cry? Makinya name gamara mi hebere ginisi. Holy Ghost perched on the head of Jesus and dwelt in him. Okay, most of your benefits Jesus no run ime ya. Ogini berenisi nke gi. Ogini nozi ime gi. Obama super and easy. Oh, when you complain, you get one again, and then I'm a man on corner, and you make initiate. Oh, with that, you're going to go, Tara. Oh, you're going to get that. Mommy, Carobia, oh, you're going to go, oh, you're going to go on top. No, big guy, when you're home, man. Oh, for me, Nana, oh, you're going to feature on in one. What's lipstick? Ah, oh, sin a kingdom, how with a metrugano? You be the formal law bazia of Foma Bami, eh? Oh, we can play by a better, a man on Oyedo da Batara. Obo no quit, but I draw hot. O Chesro. No, try where you can or chain or chain in the bruise of Yanora. Onye ọzọ bịa sisi stanus bịa ka ya kuru gị. O kuru ene gị na laps. Ị mama mgbe o mere ihe o mere. Ị ma nwetekwa onwe gị ọzọ. So onwe onye ọbụla n'ebe a ma ọ ga-ege ntị n'okwu a. That was initiated in anything anti-Christ. Anything anti-Marian. Anything anti-Ecclesia. Enu do better gini ha obuna na aburo otu nzuko oburo otu Jesus oburo otu monso obuna ihe nzizo obuna anige ma na anige ma ka unu se me ya ki na ege okwu a ihe ni na ha kere ni me ga akara ha ni na di na ndu gi fuo in the name of Jesus. The
baptism of Jesus nullifies any other negative baptism you might involve yourself in. Because he was baptized even prenatally, before you were born. He was baptized for me and baptized for you. So any kingdom that is trying to initiate you is playing a pseudo job, is displaying a miraculous assignment that cannot stand and that will never hold in the name of Jesus. Sacramental will nullify anything that is happening in this temple of God that is not from God. Any other initiation in God, previously or within now, or you are intending to get after this, the baptism of Jesus renders that invalid and illicit in Jesus' name. If there is any negative baptism you got elsewhere that is manipulating your life now, and you don't know what is happening in you, your destiny is warped and thwarted. You are no longer succeeding in what you do. Today, Jesus has received the baptism of favor for you. Flies will not perch on you.